Joseph Christ band.
Tambulira mu kisaakya mukama era siina na kyentya era nina essuubi mu bulamu bwange kuba mpamatira ng'omwana tambula nga nze sitya era ntambula nze mbimba ewaali omulabe
Yesu yankwatire mulu
ewaali obulwadde
Yesu yafuuka omusana
ewaali obuseerezi
Yesu yankwatire mukono
ewaali omulabe
Yesu yankwatire mulu
ewaali obulwadde
Yesu yafuuka omusana
ewaali obuseerezi
Yesu yankwatire mukono
eriba okuseerera okugwa nsigala nze ngumye kabiba ebikoli modogo nsigala nze muweereza kale kalube lutalo
Yesu oyo wange
yanwanira entalo
yantaasa abalabe
namponya ebirwadde
era ye musawo wange
yanwanira entalo
yantaasa abalabe
namponya ebirwadde
era ye musawo wange
ekisaakyo kingi siyinza kinyonyola ndabye omukono gwo mu bulamu bwange bwe nalinga nzaye yekwe wampanirira emikwano gindese nga wamanyi nze ngenda bwe nagolola omukono gwange Yesu wampanirira ndabye omukono gwo mu bulamu bwange ndabye omukono gwo tata mu bufumbo bwange ndabye omukono gwo mu magenda gange ekisaakyo kingi Yesu kyanyamba nange nompita omwana
neriba okuseerera okugwa nsigala nze ngumye kabiba ebikoli modogo nsigala nze muweereza kale kalube lutalo
Yesu oyo wange
yanwanira entalo
yantaasa abalabe
namponya ebirwadde
era ye musawo wange
yanwanira entalo
yantaasa abalabe
namponya ebirwadde
era ye musawo wange
ewaali omulabe
Yesu yankwatire mulu
ewaali obulwadde
Yesu yafuuka omusana
ewaali obuseerezi
Yesu yankwatire mukono
ewaali omulabe
Yesu yankwatire mulu
ewaali obulwadde
Yesu yafuuka omusana
ewaali obuseerezi
Yesu yankwatire mukono Yesu yankwatire mulu Yesu yafuuka omusana Yesu yankwatire mukono Yesu yankwatire mulu Yesu yafuuka omusana Yesu yankwatire mukono Yesu yankwatire mukono